يولل سكابي.
Jingol sagatabe he demokrasi do Senegal hanu gade dem baylorini won ko sabi dum Eliman Sireja ko responsable pastef hender podor funange Senegal
ko mawbe be bunno jogade hen dole ko mawbe kono sa yi changement wadi ko kabe donki yide koy mumen e ko watte ko hande non falillahi alhamdu so tawi wiyama lamido o dañi ko dubi 44 on yaltintake e sukabe hay so tawi o woni o nattinama e mawbe ne o jiya ko e sukabe firti ko sukabe kabi ma hande ngal bangal kam mayi
Umar Nget o mo jiya e parti bietedo IPD sabo politique jarno gade da yeso e yende moko karalle kessede enen jiya he ko nyimni democratie do e Senegal
kono aduno joni koko wadi fenomenaji kewdi naddi hen communication ko yari yeso internet ko yari yeso ko wiyete problemaji géopolitique e ma ko wodi do hen hande natti wonde tan Senegal mijere kono e mambi guri taridi Senegal aussi il faut ewe dum non so ka ben jogi hen e rolo no feewi no poti wadde
Tarikh demokrasi do Senegal non wonto fuddi haytido Barka Ba ko consultant mijotodo e bangi politique
1968 greve musdo waddi no elamu president Senghor sen ewi kadi sukabe badino yen ko wete engagement politique darnde politique tinde be badi non 88 be badi non 93 ha alternance mo nganduda kanyum addi Abdoulaye Wade elamu yandini lamu Abdou Diouf ne Abdoulaye Wade wiyete noko c'est le candidat des jeunes woni candidat sukabe on atan sukabe non ngaddi moy lamu kono danne no be ndari yende wolli mun feewi pour yendinde jappare Abdou Diouf
non tan Barka Ba yiri hagede da jottido
ko dum himbe be teski kadi e 2012 e hadde Macky Sall arday lamu sukabe wonbe mouvement jo nembi e yanamar yama kadi e tarikh mumen be ndari mun feewi ha tenti do e lamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko darnde ne sukabe ndari yende fof ndari may darnde tinde de nganda himbe be ne ngandi ham sukabe mbadi en dillere no feewi ko dum wallitibe no feewi pour hebde lamu dum tan hollirta ko ala ko wadate politique so hawri e won sahaji e der Senegal taw wiyetebe ko sukabe wala ko bange ko heewi dole e mabbe taw ndaraki en der detinde
be be dokkuden kongol ngandini democratie Senegal hande nyibi ittude dum do wonata hunde wemde Seydou Nokhou Ba, VOA Fulfulde, Dakar.